Get free music on mdundo.com.
It's the vibe, bro.
Yeah, this is Lanika. How go I got you? Yeah, let it go.
Unapwanya mtima wanga ufuna tani lelo. Unapwanya uyu mtima wanga ufuna tani lelo. You took it, rode it, kicked it, like boy, you took me for granted, oh. Nine, I kept on moving, no peza wina huone kabwino. Manje, wayamba kukwela, kwa ine ufunatani. Ufunatani, kwa ine. I don't wanna date you.
Ufunatani, nakabagi kama chiki. Paja mwenzo yenda mweni siya very weak. Mwekamba kutubai, nakagai kapatero. Mwesiri za maloji, gulusaka mumatero. Nani waba misozi ninalila. Love wenze nayo muli vibro inasila. You twisted my feelings bonga sign invesi. Choka na pafupi uninvesa na ulesi. Mwapili la kaboti na tumeso tuwa pompeka. Mwenze likumeka apa manje munalika. Munali na kusa wana mafutu mwenze kuja. Popcorn bar isha wama na mapiza. Manje nilisito tina watikondi wanga. Ufuna upwelelo sikoneze mbambo yanga. Keep it to yourself to fake love tuwako. Tufeki whatever tujaile kujari.
Unapwanya mtima wanga ufuna tani lelo. Unapwanya uyu mtima wanga ufuna tani lelo. You took it, rode it, kicked it, like boy you took me for granted, oh. Nine I kept on moving, no peza wina huone kabwino. Manje wayamba kukwela, kwa ine ufuna tani. Ufuna tani kwa ine. I don't wanna date you.
Nani siya ndawa nezo nkala wala. Tezeri mures manje iwe unasala. Kubwezana na iwe baby just forget. Yae kunigwire weke new vaketi. Vak na rufyanya no kuita ti baby. Na can't forgive you for your mistakes. Nalila kukwana kufumfuli kapans. Munga nika zaka mwana. Iwe wenze yako na munga wanashumba. Kasi wenze wina wamele enzo jonga. Kuni siya tabi anawele amwele. Mefesto kuponya na yeve kufumela. Yeah.
Unapwanya mtima wanga ufuna tani lelo. Unapwanya uyu mtima wanga ufuna tani lelo. You took it, rode it, kicked it, like boy you took me for granted, oh. Nine I kept on moving, no peza wina huone kabwino. Manje wayamba kukwela, kwa ine ufuna tani. Ufuna tani kwa ine. I don't wanna date you.
Yeah, yeah. Mr. Vibro, Mr. Algo, Kaije, I got you. Tevana, Disha, I see you. Yeah, Jason, Young Tri-Z, Trader, J-Dubs, Mr. Alec, Ivalina, I see you. Wings, Rockstar, Bad Guy, Frankie, baby.